kumananso program ya Tisanthule Bible, ndikuti kumananso chifandudziwa kuti ambiri niti mmodzi pa ulendo wa mBaibulo, koma ngati nkoyamba chikwande ndi manja awiri ku program ya Tisanthule Bible. Yomwe ndi program yapadera kwambiri chifukwa imapereka mpata kwa aliyense kuti athe kusandula buku lopatulika mchijewa kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Pang'ono ndithu kaulendo wotengera zaka 5 kusandula buku ndi buku, chapter ndi chapter, verse ndi verse mbuku lopatulika. Lero ndipo msabadai munthawi ino tidakali mbuku la Rute, pomwe mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera. Ndipo kwa lero tili mu Rute chapter 2 kuyambira verse 14. Nkhani ndiyomwe ije tikupitiriza ya Rute kufunafuna zakudya m'munda wa Boazi. Kodi zidayenda bwa?
Ndikupatsani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero taonanso ukulu wa Mulungu pamene inu ndi ine tili ndi moyo, komanso kuti tikhoze kuyendera limodzi pa ulendo uno. Taonani mu programu ya pitayi, timasanthula kuchokera pa Rute chapter 2 kuyambira verse 3 mpaka na 13. Pamene timakambirana zakuti Rute akunkha chakudya. Ndipo lero tikupitiliza ndi Rute yemweyo chapter 2 kuyambira verse 14 kulekeza verse 23. Mmene tikupitiliza kuona kuti Rute akukunkhabe chakudya m'munda wa Boazi. Ndiye pamene timasiyana mu ulendo wathawo, tidalekeza ndi mawu akuti Boazi adanena mawu osangalatsa kwa Rute, popeza Ruteyo anali wosiyana ndi adzakazi ena aja. Ndipo tidatsindika kunena kuti Mkhrisitu ndi munthu wosiyana ndi anthu ena, popeza iye adatsimikiza mtima kusiya zakale zonse ndi kutenga zatsopano, kotera kuti amalingilira zakumwamba osati zapadziko ayi. Popeza anafa, ndipo moyo wa Khristu umabisika ndi Yesu mwa Mulungu, monga mwa mawu a Pakulose 3 verse like la 2. Tiye ndiyambe kuwerenga verse limene la 14. Ndipo pa nthawi yakudya Boazi ananena naye, sendela kuno nudye kwa mkate nususe nthongo yako mvinyo wosasayo. Nakhala iye mbali mwa ochekawo, ndipo anantambasulira dzanja kumningati ligu wokazinga, nadya iye nakuta nasiyapo. Tsopano pakuoneka kuti Rute amulowetsa mdinda, kapena kuti amulowetsa mchilindo, aka ndiko kanyumba kakang'ono mmene antchito okolola amapumulira kapena kuti amausira modzuwa ndi kudyera mochakudya chawo. Tsono ino ndiyo nthawi ya masana, ndipo pakuonetsa kuti Boazi akumuyitanira chakudya cha masana, ndipo akumupatsa chakudya chimene iye anali kudya wonse. Pano amupatsa mkate, ndipo akumuuza kuti aviyike mkatewo mu vinyo wosasayo. Uyu ndiye vinyo amene amagwiritsa ntchito pamene anali kugwira ntchito yolemetsa, kapena amagwiritsa ntchito ndi anthu amene anali pa ulendo wautali, ndi cholinga chakuti awapatse mphamvu ya kugwirira ntchito. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mugwire mawu akuti mkate umene amaviyika mu vinyo unali kupereka tanthauzo lozama la chithunzi cha Mesiya ndi ufumu wake. Tele mkatewu ndiwo mkate wa mu ufumu wa Mesiya, ndipo vinyo wosasa anali kuyimira chilango chimene chinaperekedwa kwa Mesiya, monga mwa mawu a Isaiah 53 verse like la 5 amene akuti, koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachititsidwa. Haleluya. Mawu awa ndiwo mawu aulos amene anali kulinga kwa Mesiya amene adzabadwe kumuzu uwu wa Rute. Tsopano Rute pano anadye chakudya, ndipo anakuta, ndipo anasiyako china chomwe anatengera kwa mpongozi wake Naomi. Anzanga, ndifuna muone kuti zonsezi zikuchitika chifukwa chakuti Boazi wayika maso ake pa Rute. Ndipo amene zikuonekera, Boazi wamukondadi mkazi ameneyo, ndipo achita choteka kuti amutenge akhale wake basi. Verse 15. Ndipo atawumirira kukarola kunkha, Boazi analamulira nyamata wake ndi kuti atole kunkha ngakhale pakati pa mitolo, musanchititse manyazi. 16. ndiponso muntayire zam'manja ndi kuzisiya natole khunkha osamdzudzula. Tsopano Lute atadya mokwanira anakhalanso ndi mphamvu kotero kuti ananyamuka nayambanso kugwira ntchito yokunkha. Apa ndipo pamene Lute akuonetsa kuti anali munthu wolimbika pa ntchito. Tere tsopano Bowazi akulamula anyamata wake amene anali kukolola kuti amulole Lute kuti akhoze kukunkha pakati pa mitolo ya tirigu. Tsono pakati pamene akumulozera Lute ndi pamalo pamene pamapezeka tirigu wambiri amene wagwa pansi, ndiye akunenanso kuti asamunyazitse Lute pokhala iye mkazi wa Masiya wosauka komanso pokhala Mmowabu. Tere samayenera kumutchula kuti wakuba. Tsono chimene chikuchitika ndi chakuti Lute akumulola kukunkha pakati pa mitolo, chinthu chimene sichimaloledwa kutelwayi. Ndiye pano Bowazi akulamula anyamatacha kuti asamchititse manyazi popeza anali kukunkha pakati pa mitolo. Mukumbukira kwayambirira kwa bukhu lino tidanena kuti Bowazi anali ndi mphamvu chifukwa anali munthu wa malamulo. Tere pano ndipo pamene akugwiritsa ntchito lamulo limene likupezeka pa Oweruza 18:7 limene likuti, pamenepo amuna asanuwa anachoka nafika ku Laisi naona anthu anali mmwemo kuti anakhala okhazikika mtima monga anakhala Asidoni odekha ndi osatekeseka popeza mdzikomo munalibe mwini bwalo wakuchititsa manyazi mchinthu chilichonse. Tsopano ndifuna muone kuti Bowazi akulamula anyamata wake kuti zimene amakolola amenera kutayako mbuyo mwawo ndi cholinga chakuti Lute azitola. Ndi chimene chimachitika ndi chakuti mnyamata wokolola akatayangala za tiriku wokhuthala, Lute akawauza kuti mwatayangala pano mnyamata uja amapepesa mwadala ndithu, ndipo amamuza kuti iye samayenera kubwereranso mbuyo ayi chapita chapita kotero kuti Lute amayenera kutola. Tsono zimene akuchita Bowazi pano zikusonyezeratu kuti akuchita ndi chidwi china chake popeza akuchita moposera muyeso wake. Ichi ndi chifukwa chakuti iye wakopeka naye mtima kwambiri mkaziyo. Tsono chinthu chimene chakopa mtima Bowazi ndi kudzichepetsa kumene Lute anasonyeza kulolera kukhala wosauka ndi kukhala wamasiye moyo wake wonse. Iye akudabwa chikondi chimene Lute ali nacho kwa mpongozi wake komanso kuposapa. Ali ndi chikondi chimene waonetsa kwa Mulungu wa Israeli. Haleluya. Verse 17. Narola khunkha iye munda mpaka madzulo naomba khunkhalo napeza ngati lichero la balele. Mundima ino tikuonamo kagwiridwe ka ntchito ka Lute kuti kanali kochititsa chidwi kwambiri. Taonani kuti anali kugwira ntchito molimbika. Tere pano Lute akuonetsa kuti kugwira ntchito kuchokera mmawa kufikira madzulo. Komanso sanangokunkha kokha ndi kumanga mitolo ayi, komanso anali kupunthiratu tiriguyo. Ichi chimamuthandiza kuti azinyamula bwino katundu ali wochepa pamene anali kupita kunyumba kwawo. Tsono taonani kuti chakudya chimene anali kutola pa tsiku chinali chokwanira anthu awiri kudya masiku asanu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kagwiridwe aka ka ntchito ka Lute ife tikuphunzira kuti tisaleme pakuchita zabwino, pakuti pa nyengo yake tidzatutha tikapanda kufoka. Mawu awa ndi amene akupezeka pa Galatiya 6:9. Ndipo sitidave kuti Lute adangokhalapo pa khomo tsiku lina lake ayi. Nkhani ili pano ndiye kuti ife ngati Akhristu tiyenera kugwira ntchito ya iye amene anatituma ife, popeza pakuthapa zonsezi pali mphotho mmwamba. Tere pano tikupeza kuti Lute anagwiritsa bwino ntchito mwawi ndi chifundo zimene zidaperekedwa kwa iye ndi Bowazi. Ndiye tikutsindika kunena kuti Lute anali kuchita mawu apa miyambo 12:27 amene akuti wolesi samaotcha nyama yake anayigwira, koma wolungama amalandira chuma chopambana cha anthu. Verse 18. Naliseza nalowa kumudzi ndipo mpongozi wake anaona kunkhalo. Lute analutsanso nampatsa mkute uja anausiya atakhuta. Pano tikuona kuti Lute akuchita ulemu mpongozi wake chifukwa pamene akuchoka kumunda akuyenda mosayimayima mpaka kunyumba kwawo kuti akaonetse kuti iye sanali kungokhala kumunda kuchayi. Nthawi yomweyo tikuona kuti akuperekanso chakudya chomwe chinatsalako kumunda kuja chimene adamupatsa Bowazi. Rute pano akuonetsa mtima wina odabwitsa kwambiri. Taonani, iye akuti zabwino zomwe iye anazipeza ziyeneraso kufikiraso mpongozi wake. Uwu ndiwo mtima weniweni wachikhristu. Mkhristu alibe nthawi yakuti izi ndili nazozi ziyenera ine ndekha ayi. Komanso Rute akuonetsa chisamaliro chapamakolo monga mawu apa 1 Timoteo 5:4. Pamene tipeza mawu akuti, koma ngati wamasiya wina ali nawo wana kapena adzukulu, ayambe aphunzire iwo kuchitira ulemu am'banja lawo. Ndipo kubwezera akuwabala pakuti ichi ncholandilika pamaso pa Mulungu. Mwachisoni lero, ana ambiri salabadira kuwabala wawo. Ndipo mukhoza kuona kuti anawa achoka ndithu pamaso pa Mulungu. Taonani mawu apa Mateyu 15:5-6. Amene akuti, koma inu munena, amene aliyese anena kwa atate wake kapena kwa amake, icho ukanathandizidwa nacho nchoperekedwa kwa Mulungu, iyeyo sadzalemekeza atate wake. Ndipo inu mupeputsa mawu a Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Verse 19. Ndipo mpongozi wake anena naye, unakatola kuti kunkhalero ndi ntchito udayigwira kuti adalitsike iye amene anakusamalira. Ndipo anafotokozera mpongozi wake munthu amene anakagwirako ntchito nati dzina la munthuyo ndinakagwirako ntchito lero ndiye Bowazi. Rute pano akufusidwa kumene anakagwira ntchito yotola khunkha. Funso ili likubwera pambuyo pakuti Rute wabweretsa tiligu wambiri amene iye samayembekezera. Mwina Naomi amaganiza kuti Rute wamupeza tiliguyo mwanjira yosayenera. Ndiye akubwerezanso kufusa. Makamaka poganizira ntchito yotola tiligu kuti ndi ntchito yayikulu. Kotero kuti Naomi amayembekezabe kuti panayenera kukhala munthu wina wachifundo amene anamuthandiza. Tere Naomi ataona kuchuluka kwa tiligu komanso ataona chakudya chankute chomwe anabwera nacho. Akutsimikizadi kuti panayenera kukhalapo munthu wina amene adamuchitira chifundo Rute. Ndipo ndime yomwe tawerengayi ndi imene tikubva kuti Rute akufotokosa kuti anapita kumunda wa munthu wina dzina lake Bowazi. Uyu ndiye munthu amene adachitira chifundo Rute. Tsono kafotokozedwe aka ka Rute kakutanthauza kuti samamudziwa Bowazi. Mwanjira ina tikunena kuti Rute samadziwa za ubale umene unalipo pakati pa Naomi ndi Bowazi. Koma Naomi ndi amadziwa kuti Bowazi anali mbale wamamuna wake Elimeleki. Ndiye pamene Naomi atava kuti Rute anathandizidwa ndi Bowazi, anadalitsa dzina lake chifukwa cha chifundo chimene adaonetse kwa Mowaboyo. Komanso anamdalitsa Bowazi ndi kulemekeza Mulungu pa chifukwa chakuti anazindikira tsopano kuti mmene Mulungu wasankha Bowazi ndiye kuti wayamba kugwiritsa ntchito mʼbale wamamuna wake kuti azimuthangatira. Verse 20. Nati Naomi kwa mpongozi wake, Yehova amdalitse amene sanaleka kuachitira zokoma amoyo ndi akufa. Ndipo Naomi ananena naye, munthuyo ndiye mbale wathu, ndiye mmodzi wa iwo wotiwombolera cholowa. Pamene tiona za lamulo la mbale wowombolera, tikupeza kuti ndi lamulo la chilendo nthawi yathu ino. Ndipo palibe lamulo lomwe lingafanane ndi lamulo limeneli. Koma taonani kuti lamulo ili ndi lamulo lomwe Mulungu analipelenka ndi cholinga chosamalira anthu ake. Apa ndi pamene tikuona malamulo a Mose kuti anali opambana kwambiri. Ndiye pankhani ya Lute yomwe tikulondolayi. Tipeza kuti anakalowa mmunda wa munthu amene anali mbale wowawombola. Ndiye ngakhale malamulo ena sakugwira ntchito mu Israeli lero. Koma tikuonabe kuti bukhu ili la Lute likuonetsabe malamulo ena othandiza osauka monga lija taliona kale lokunkha. Mulungu amalola kuti osauka alowe mmunda mmene muni wake wakololamo narola khunkha. Iyi ndiyo njira imodzi yomwe Mulungu amasamalira ndi kuachitira ulemu anthu osauka pakuwapatsa mpata pakugwira ntchito pa zimene apatsidwa. Mwa njira ina ndikunena kuti khunkha lomwe limachitika ndi osauka ndiyo ntchito yomwe osaukawo anali kugwira mmalo mongo olandira mwaulere. Tsopano mu nkhani ya Lute tikupezana ndi lamulo la mʼbale wowombola. Lamulo ili tilipeza mu Leviti kwa chapter 25. Tsono lamulo limeneli limakhudza magawo atatu monga gawo la dziko, munthu aliyense pa yekha ndi za munthu wamasiye. Ndiye pa nkhani ya mʼbale wowombola tipeza kuti Bowazi anali mʼbale wa Elimaleki mwamuna wa Naomi. Bowaziyu tikafukula makolo wake tipeza kuti anali msweni wake wa Maloni amene anali mwamuna wa Lute. Tere ichi ndi chimene Naomi akumuuza Lute kuti Bowazi ndi mʼbale amene angawawombole. Tsono tisanaone lamulo la mʼbale wowombola, ndifuna tione kaye mmene lamulo ili limakhudzira dziko. Tamvani Levitiko 25 verse 23 ndi 24 akuti ndipo asaligulitse dziko chigulitsire, popeza dzikoli ndi langa, pakuti inu ndinu alendo akugonera ndi ine. Potero muzilola liwomboledwe dziko lonse mulinalo. Tele mwina mwafusa kale kuti kodi zimachitika bwanji izi? Ngati mʼbale wako ndi wosauka ndipo wagulitsa malo ake, ndipo ngati mʼbale wake afuna kuwombola amaloledwa kuwombola malo amene mʼbale wakeyo anagulitsa. Ili ndilo lamulo limene limalola mʼbale kuwombola malo a mʼbale wake. Tiyeni pano tione mmene lamuloli linagwirira ntchito pa Israeli. Pamene Israeli analowa mʼdziko la malonjezano, Mulungu anawapatsa dziko ndipo linali lawolawo ndithu. Koma taonani kuti amakhala mʼdzikoli pamene anali kukhala mokhulupirika kwa Mulunguyo. Ndipo chimene chimachitika ndi chakuti Mulungu amawatulutsa ana Aisraeli mʼdzikoli ndipo amanena kuti dzikoli ndi langa koma ndinakupatsani ngati lanu lanu. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu anasindikiza dzina lawo pa dziko limeneli. Mulungu anawayika anthu awa mʼmagulu osiyanasiyana malingana ndi mafuko wawo. Komanso mabanja wawo anali kupatsidwa malo mkati mwa malo a mafuko. Ndipo banja silimachoka pa malo ake ayi. Koma ngati mwini banja licha wasauka, ndipo munthu wina wolemera amabwera amagula malowo. Ndiye munthu wogula uja amakhala pa malopo kufikira zaka 50, chimene chinali chaka cha malipenga, kapena kuti iye of jubilee, pamene ngongole zonse zimatha ndipo malao aja onse amabwereranso kwa mwini wake. Lamulo ili ndi lomwe limateteza malo a banja kuti asungike. Tsono lamulo ili limakhudza so anthu. Taonani pa Levitiko 25 verse 47 ndi 48 pali lamulo lakuti mlendo akakhala olemera ndipo munthu wosauka akadzigulitsa kwa munthuyu, mʼbale wake akapeza ndalama amamuwombola. Koma ngati sawomboledwa ndi mʼbale wakeyo, iye amatulitsidwa pakatha zaka 50, chimene ndi chaka choliza malipenga. Ndiye kumatheka munthu uyu kufa akali kapolo. Koma ngati mʼbale wake ali nazo ndalama amamuwombola ndithu ndi kukhala mfulu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tsono inu mukudabwa kuti nkhani iyi itithandiza motani tsopano? yankho likuti, kani ikutuonetse chithunzi cha Yesu Kristu, kuti ndiye mʼbale wowombola. Haleluya. Tile ichi ndi chifukwa chake mʼchipangano chatsopano mumapezeka liwu lakuti kuwombola, osati liwu lakukwirira kapena kuti kuwundira, ayi, monga liwu limene limapezeka kwambiri mʼchipangano chakale. Kusiyana mawu awiriwa ndi kwakuti, pamene tikamba zakukwirira tikunena kuti machimo amangowundirika koma munthuyo osawomboledwa, koma pamene tikwiritsa ntchito liwu lakuwombola ndiye tikunena kuti mtengo kapena kuti chinthu china chake chaperekedwa ngati dipo la machimo a munthu wochimwayo. Ndipo ngati dipo laperekedwa, munthu wochimwa uja amamasulidwa na akhala waufulu. Ndiye tikunena kuti Khristu sadangofa ndi cholinga chopulumutsa munthu kokha, komanso ngakhale kupulumutsa dziko. Kani ndiye kuti inu ndine tikukhala pa dziko lomwe nthawi ina lidzawomboledwa kuzoyipa ndi zonyasa, ndipo kudzakhala mwamba ndi mdziko latsopano monga mwa mawu a pachivumbulutso 21 verse 1. Tele ili ndilo gawo lina la chipulumutso chimene chili kubwera. Ndiye pamene tilowa mʼBaibulo tipeza kuti muli chitsanzo chimodzi chokha cha mʼbale wowombola. Iyeyu ndiye Boazi basi. Chitsanzo ichi ndi chimene chikuonetsa kuwombola mwa njira ya chikondi. Taonani kuti panali munthu wina amene anali woyenera kuwombola ndi kusamalira Rute mwa njira ya mʼbale wowombola, koma sanachite monga mwa lamulo ili. Koma munkhani iyi tikuona kuti Bowazi anamukonda Rute ndipo anachita choteka kumuwombola monga tidzaona patsogolo pakepa. Ndi chimene ndifuna kunena ndi chakuti ine ndi inu sitinayenera kuti Mulungu atiwombole ayi, popeza ndife anthu ochimwa. Ndipo akanapanda kutiwombola ife, iye akanakhalabe Mulungu wachilungamo komanso woyera ndithu. Ndiye pamene tikamba nkhani ya chipulumutso mwakuwomboledwa, tikukamba nkhani yomwe inachitika chifukwa cha chikonde pa inu ndi ine ife anthu ochimwa. Taonani nkhani yonseyi ikufotokozedwa ndi mkazi wa ku Moabu komanso ndi Bowazi wa ku Israeli. Verse 21. Ndipo Rute Mmoabu anati, nanenanso naye, ndithu uwamuwumilire anyamata wanga mpaka atatha kucheka zanga zonse za mʼminda. Nati Naomi kwa Rute mpongozi wake, chabwino mwana wanga kuti uzituluka nawo adzakazi wake ndi kuti asakumane munda wina uliwonse. 23. Momwemo anawumilira adzakazi a Bowazi kuti atole khunkha kufikira atatha kucheka barele ndi tiriku, ndipo anakhala iye kwawo kwa mpongozi wake. Pano ndifuna ndinenetse kuti Khristu ndiye ali ndi mphamvu yotiwombola ife. Ndipo ngati tiyembekeza kuti tipindule moyo wathu, tiyenera kukhala chifupi ndi iye mmalo amene apezeka ndi mʼbanja lake. Mumadziwa kuti pamene mugula katundu wanu msitolo lomwe inu mwakhala mukugula nthawi yonse, eni asitolowo sakukhulupiriraninso mukakagula kusitolo ina. Izi zili chomwechi kuti ife timataya madalitso a Mulungu pamene tipereka mtima wathu ku zinthu zina. Ichi ndi chifukwa chake Naomi akulangiza Rute kuti azipita ku munda ndi antchito akazi a Bowazi wokha. Tsono Rute pofuna kumvera malangizo a Bowazi ndi mpongozi wake, akupita ku munda uja mofulumira ndi antchito aja ndi kutola khunkha mpaka kumapeto kwa nyengo ya kutola barele ndi tiriku. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Bowazi ndi Rute ali pa chikondi ndithu. Tere ndikukhulupirira kuti mu mzinda wonse wa Bethlehem mbiri ili posepose yakuti Bowazi ali pa chikondi ndi Rute. Tsono iyi ndi mbiri ya chikondi yomwe ndi mbiri yabwino popeza afuna kuwombola Rute. Pamene tikumaliza ndifuna muone ino kuti ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kuona kuti Ambuye Yesu anadza mdziko lino. Mzaka zoposa 2000 zidapitanso. Ndicholinga chofuna kupulumutsa inu ndine. Kodi inu munachilandira bwanji chikondi cha Mulungu chimenechi? Kuti Yesu akhoza kutsika nadzafunafuna inu ndine. Lelo tilekeza pano. Koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Luke chapter 2 kuyambira verse 14 mpaka 23. Mene taona kuti Luke akupitiliza kukunkha munda wa Boaz. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zokondweretsa ukamamva zinthu zina kuti momwe zimayenderamo. Kuti Mulungu kodi mumaloleranji izi. Chabwino, izo nzopunzira mprogramu yathu yalero ya Tisanthule Bible. Nanga mwatolapo chani, tidziwitseni potirembera kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kumagawana ine ndapunzirapo chakuti kapena ngati ndi umboni umene kumadziwitsana ndithu osadzisungira nokha umboni wai, tindikondwere limodzi mwa Ambuye wachita kudzera mu programu iyi. Ndiye tiyembereni SMS kapena kulemba kalata kapena email. Email ku radio@twrmw.org. SMS 0 maeta 3 500 222. 0 maeta 3 500 222. Ambuye audalitseni.